kati ekitya kyange bimvumya mbitya kumuta emirundi gyotasuubira kyekinyamba okufuna ebyawoomera leero nfunze n'empala enzigembayambe nyanukula ekibuuzo ekibasumbuwa nga mwagala okufuna abaana ba luno kyebavaako okuba ku nguudo bwe batyo tulitokwasa luta lwolwe lwatuzinda bakadde b'amamu ne bazikirira nze naye ku luno sirwayire sinaabampisa ndiwubi abaana ba luno nga n'ekireetera ddala emberebezi gwe mwenkana abamu gwe mwafuna mu maka bannyini gw'okubalema okukozesa buli omu n'akufuna engeri gy'alaba abamu bakiyita butafubwa olw'ebitiibwa by'amaka n'ebitokomoka ekwata afumba ekaza n'ekibya n'obuntu bulamu mbatonde bulekwira
Simundu enduro nefuka Anyali banganga
Katurunde taigoli nzijukira Abandi fudeo tuzira gansuko Nemuchaka muchaka mbate bakola Ebiri singa wo sibya sanyu Yeah, we're gonna make it.